Mimi ni mchana mzuri, sikubali kushindwa, sikubali kabisa. Ninavalia sisi, ninaelekea, leo nitazuzua. Tunaenda mahali, mahali petu, kujirusha roho. Hao hao machali, wananisumbua, wananikera roho. Tunakutana, tunakutana, tuna, oh yeah. Hao hao machali, nawachizisha, nawapeleka. Aye, aye, ya, aye. Aye, aye, ya, aye. Aye, aye, ya, aye. Aye, aye, ya, aye.
Hanipe kidogo, ukinipa ntalamba. Hanipe kidogo, ukinipa utajutamie. Hanipe kidogo, ukinipa ntalamba. Hanipe kidogo, kinini mantalia mie.
Tamu, 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 ndo nataka. Kwacha, kucha, stoku, wacha. Napongekia, unaniwacha. Nakufuata, fuata, unanikacha. Hamu, 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 ndo naifata. Nadata, no mata, umenikata. Nakuleta, leta, unajivuta. Nakuchekerenya, unanipinya.
Nifanya nikufuate nyuma nyuma, nione huruma, ndo tuhuma. Sarakasi zishe na hitaji ya koduma.
Liwalo na liwe, Bwana asifiwe. Twende pole pole asena wakelekejiwe. Liwalo na liwe, Bwana asifiwe. Twende pole pole asena wakelekejiwe.
Utam, utam, utam. Utam glipantalamba, utam, utam glipantalamba, utam, utam glipantalamba, utam, utam glipantalamba, utam.
Yeah, Aswali Records, Aswali Crew, B.I., Bills, a.k.a. Bishuga, Arrastonoma, Aliel, Shayla Baby. Kinipantaramba utam. Muziki wa sura na uso.
Thank you.